Yespana. Yespana. Hey. Yespana. Yespana. Hey. Kabaya.
Hey,
hey, si number one FMC, hakuna kushindana na mie. Unabishana na nini, metambulika toka Dago hadi South Sea. Juu chini all black, clean, wezi nipata na lean. Mi siyo average mean, nikistep juu anachafua hiyo scene. Hey, sim, sima, mini beat killer, nukusha kubali kwenye goose ni filler. Jeshi yangu kungara ni mila, ka designer nafika kwa dealer. Jue, Nicole, kama si ganji, rap god. Hao wengine ni nani vile na kaa hisi drip. Ni wave tsunami, chungo sijitege ukishindana nami. Squad yangu si ya mababi ni ya magoons fulani. Suchafua scene, haijalishi ni wapi. Sangapi, juu ya lika, nanguwa ima foreign. Kani nyaru, sitaki. Anacheki body, anadai na maliza. Nauliza, nipitie hivo masaa tisa, toa mbili. Sesh kage ukakua misa. Stingo za bediko kijana ashaivisha. One, tukisha choma alafu. Two, cheza kidogo kwenye sakafu. Three, ukita kapi ya bafu, pendoa pendoa kasamaki kwa wavu. Sindo piga lejo bila soda, tulipiga hustle tukaomoka. Si ufanya chali zawa na watoka, na house ima hater ni kuseta wa mesota. Usiwai cheza na imboka, bad girl misi bidi ya kurombosa. Hutai nipata ni mesota, boss tazidi kutafuta nikikosa. Relax boss, acha kufoss, ngoma kai hit, I'll keep on toes. Kabaya, 3 times 1 power dose, nikispit nilipen, hakuna ghost. Mi ni bug na chase, mi kwa tracks ni case. Show ni gani ya ina check, kau bongi do please usi ni trace. Mister, sinkose shima, shenzi, time inu ndo sina. Watiaji wanakaza kamba, ngome kiwa kali ndio wananyamaza. Lakini, nyeke picha insta, kiasi, nimonyesha haga hapo sasa. Utaona mafala kwa comments, wakitegana. Mandi ni aje yombana, nimekutambua situpatane. Nikushow love na tamimba, sezo meparara, ana hata nyumba. Ai.